Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jeg har spist vegetarmat, og det veldig godt.
Det vel en som spiser frukt og grønt?
Fordi alle dyr har rett til å leve.
Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen.
Velkommen til fjerde episode av Kongler og Gress.
Det kult at vi har liksom kommet til på fire episoder allerede.
Det har gått ganske fort. Jeg gleder meg til vi har 10-årsjubileum. Da må vi finne på noe ekstra spennende.
10-årsjubileum?
Nei, jeg mente 10-episodersjubileum.
Ja, fordi 10-årsjubileum, det blir jo ganske lenge til da.
Ja, det blir lenge til. Da må vi i hvert fall gjøre noe spennende. Da må vi arrangere en stor musikkfestival eller et eller annet.
Ja, det må vi. Men i dagens sending så skal vi snakke med Sally Renshaw fra Vegan Norway, en veldig populær app. Så det blir spennende.
Vi får også besøk av en restauranteier som har flere restauranter i Oslo, hvor hun har veganske alternativer på menyen alle steder. Hvorfor har hun valgt å gjøre det når hun ikke engang vegetarianer selv? Det får vi svar på litt senere.
Vegetarmat!
Hver uke så pleier vi å snakke om det beste og det verste som har skjedd i livene våre, eller vegetarverden generelt. Thomas, hva er det fineste som har skjedd i uka di som har gått?
Jeg fikk en Snapchat av en venninne som hadde snappet av, altså tatt et bilde av topp 100 podcaster i Norge. Altså det er alle mulige podcaster fra hele verden, men det er liksom de topp 100 mest lastet ned podcastene av folk i Norge. Og da hadde vi kommet inn på topp 100.
Yay!
Så det var kjempegøy. Så jeg tror jeg er ute igjen nå. Men vi var i hvert fall inne et lite øyeblikk, og det var utrolig gøy. Så hun hadde snappet meg og tatt et hjerte rundt. Og, ja. Og hvis det er noen som er på Snapchat, så legg meg veldig gjerne til. Dere kan bare legge til veganmannen, og så snappe meg og følge meg. Jeg legger ut masse på My Story, og sånn, hvor jeg lager mat og gjør masse ting relatert til hva jeg driver med.
Veldig morsom, jeg er en av følgerne til Veganmannen. Veldig mye morsomt å se der. Og veldig kult at vi kom på en sånn liste. Tusen takk til deg som hører på. Det er du som gjør at vi havner på sånne lister. Så fortsett å høre. Tenk om en vegetarepodcast kunne vært liksom topp kanskje 50 eller 20 eller et eller annet i Norge. Eller kanskje på førsteplass. Ok, det er kanskje litt urealistisk, men det hadde vært sykt fett.
Det hadde vært veldig kult, og det er jo egentlig dere der ute som laster ned, som gjør at det kan skje. Så meg og Heidi kan jo liksom bare laste ned en gang hver. Så last ned alle episoder og hør på de, og spre det videre til alle dere kjenner, så vi kan komme tilbake på topp 100. Vi vil tilbake.
Vær så
snill. Hva var din høydetur?
Min opptur fra siste uka er også noe sånn nett, sosiale medier, men egentlig e-post-relatert. Fordi det er en lokal Rema 1000-butikk like ved der jeg bor, som er ganske gode på vegetariske alternativer. De har falafler, masse forskjellig plantemelk, de har den der veganske Wilhelmsburgerosten, masse økologiske grønnsaker.
Wilmersburger,
jeg husker aldri hva den heter.
Han der Wilhelmsburger.
Men den osten som jeg pleier å kjøpe tomt i hylla og si fra til betjeningen at nå er det tomt, nå må du ha den inn. Men da var jeg i hvert fall innom den butikken og snakket om smør, fordi de har ikke noe vegansk smør der. Og jeg er veldig glad i dette nye veganske smøret fra hun Berit Nordenstrøm.
Berit Nordstrand.
Berit Nordstrand, et kjempegodt rapsolje smør-aktig, som smaker helt fantastisk.
Det er sånn smøremyk rapskokossmør, tror jeg. Ja.
Og jeg veldig opptatt av når jeg på Rema og fortelle dem hvor glad jeg for at de har alle disse vegetariske alternativene. Hver eneste gang jeg handler så sier jeg det, og så ønsker jeg meg også noe i håp om at de skal ta inn mer. Og så var jeg i butikken for noen uker siden og snakket med han som kjøpmann, og sa at jeg ønsket meg veldig gjerne dette smøret. Og han var sånn, ja, jeg vet ikke om vi kan ta det inn og sånne ting, men så fikk jeg e-postadressen hans, og så sendte jeg han et bilde av pakken, og hvem som var forhandler og sånne ting. Og i dag faktisk, så fikk jeg en e-post tilbake fra han, om at nå har de fått inn det smøret som jeg gjerne ville ha.
Oi.
Og ikke bare det, men de har også fått inn dette Oatly på makkan, eller hva det heter, et sånt wow. Nytt ja. Oatly-produkt også, så på kult. Rema 1000.
Ja, det kjempekult.
Det dødsbra. Veldig, eller ikke døds, det levende bra. Altså, det kjempebra at det så mye, at det kommer nye vegetariske produkter på i så store kjeder som det.
Ja, det kjempekult. Det et veldig høydepunkt.
Kjempehøydepunkt, så nå gleder jeg meg. Nå skal jeg gå innom der også. Det veldig viktig når det kommer nye produkter at det mange som selger, eller mange som kjøper det. De selger mye av det.
Mm.
Så jeg skal nå inn og kjøpe kanskje 4 pakker på vei hjem i dag.
Ja, men så bra.
Kongler og gress.
Ikke fullt så hyggelig er ukas nedtur. Thomas, har du lyst til å fortelle hva som det kjipeste i uka di?
Det jo ikke så veldig sånn vegetarrelatert, eller det jo ikke det i det hele tatt. Men jeg synes det veldig kaldt. Jeg har, altså i dag har det snødd, og jeg har gått ute og huttret og fått snø overalt, og vært generelt veldig kald. Så det tar litt tid å varme meg opp igjen, så nå drikker jeg liksom en stor kopp te, og gleder meg til å komme hjem etterpå, skal ta en kjempevarm dusj, og bare ja, ta på meg noen varme klær. Så kulla er liksom ikke min venn, og det er min nedtur for denne uka.
For været har jo vært litt rart hittil i år, fordi først så var det jo kjempevinter, og så trodde jeg at det ble litt vår. En venninne sendte meg et bilde av en sånn liten gul blomst, veldig sikkert vårtegn, og nå er det iskaldt igjen, så det jeg vil ha vår nå.
Absolutt.
Min nedtur for den siste uka er noe jeg er redd kommer til å få store konsekvenser for meg fremover. Jeg har nemlig en venninne, hun er tamil, og de spiser jo veldig mye vegetarisk. Og så har de også et uttrykk for noe. Det heter vurdku, som betyr egentlig at det er en lukt som lukter litt sånn kjøttaktig, eller egentlig lukter litt sånn dødt. Og den lukten setter seg i ting, hvis dette er litt sånn spesielt merker jeg nå, men hun fortalte om denne lukten. Hun er ikke vegetarianer selv, da, men hvis du har et vannglass for eksempel, som er vasket i en vaskemaskin, sammen med ting med kjøtt og masse forskjellig.
Vaskemaskin eller oppvaskmaskin?
Oppvaskmaskin. så kan du lukte, hvis du da lukter av dette glasset, så lukter det denne lukten.
Ok,
som er
så kjøttlukt liksom.
Men det lukter ikke kjøtt, sånn som kjøtt lukter. Det lukter litt sånn varmt og litt sånn som det kan lukte for eksempel hvis du går inn på en barneskole. En veldig rar lukt, jeg klarer ikke.
Hva driver du med i dag? Heidi er egentlig for selv da, så hun har tatt et eller annet sånn hostesaft som har gjort henne helt sånn fjern.
Ja, man skulle jo tro det, og venninnen min forteller meg at hun, selv om hun spiser kjøtt, når hun drikker et vannglass hvor denne lukten er veldig sterk, så man holder seg for nesa.
Mm.
Og jeg luktet jo på mitt eget vannglass på jobben min, og selvfølgelig luktet det denne vulku-lukten veldig sterkt. Okay. Og jeg klarte ikke å drikke videre av det glasset, for da begynte jeg å tenke sånn der, det er sikkert fordi det er vasket i en oppvaskmaskin, for det har vært masse kjøttrester som har spredt seg rundt og lagt seg inn i mitt glass. Og så er det jo sånn at når man er vegetarianer, så man kan jo bli litt sånn, altså, man må passe seg sånn at jeg kan ikke drive og begynne å ha med eget bestikk og glass og sånn, hvis jeg skal på besøk til folk. Der virker jeg jo litt rar. Men så det er egentlig den største nedturen, at jeg har oppdaget denne nye lukten, som jeg overhovedet ikke egentlig ville høre om.
Okay.
Ønsket at jeg aldri hadde visst om den.
Så moralen er ikke lukt på glasset ditt?
Ja, noen ganger er det best å ikke vite, er kanskje moralen.
Mye grønnsaker.
Brokkoli, gulrøtter, salat, erter, nyper. Ja, sånne ting.
Kongler og gress.
Da har jo kommet mer og mer veganske og vegetariske restauranter og kaféer i Oslo. Og mange kaféer har jo også veganske menyer og egne tilbud på restaurantene sine. Og i dag så har vi med en som har startet en vegansk mobilapp som heter Vegan Norway. Hi Sally, welcome.
Hi. Thanks for having me here.
No problem. We love your app so much. And can you just start off by telling everybody a little bit about yourself?
Okay, so I'm a British girl living in Norway. I've lived here for about 5 years now. And my background is in web design, design in general, and illustration. So I was really, really tired of not knowing where I could go and eat. And I decided to use my experience in making apps and making web design to make a solution to that problem. And I first of all just made it for myself, but it turns out that it was kind of needed and it's been kind of helpful for a lot of people.
Yeah. So it's a vegan app, mm-hmm. and it's on iPhone and Android,
yeah.
correct?
Yeah.
And is it, does it cost anything?
No, it's completely free. Right now it's just Oslo, but on the 1st of April, you'll be able to download and enjoy the new app, which for people who already have the Vegan Oslo app, it will just be an update and it will be called Vegan Norway. And for everyone else, you should just download it because it will be multi-city and have so many more great features and be, it'll have such a new, nice design. And I think you're going to really love it. We've put so much work into the changes and updating it the past few months. We've been doing a lot of behind the scenes stuff and listening to feedback from our team. We've got like a team in Oslo and a team in Bergen of people that use the app and people who want to help us grow, because we don't make any money at Vegan Norway. We're all volunteers, and all the reason we do it is because we just want veganism to grow. So we want to work with other people who are the same, and they just want to help veganism grow. And so if anyone out there wants to help us and be part of the team, we're always looking for people.
Yeah.
Yeah.
That's really wonderful. How many places are in the app right now?
So in Oslo, we have close to 200 places.
Oh, wow.
And in Bergen, we're almost at 50 places. But we haven't launched any of the Bergen places yet, because that will be on the 1st of April. And then after Bergen, the next city we're looking to expand to will be Trondheim.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
What are your like favorite places to eat that's in the app right now?
So I love Funky Fresh Foods, but everyone knows that one. And I love the Kasbah because they have like the best hummus I've had in a long time. And there's some great places in Bergen. There's a place called Bastant, mm-hmm. And it's like a soup bar, and they do like this really great, like really fresh bread with fresh hummus on top and roasted vegetables with like pickled onions. And
I'm like, so hungry. Don't do this to me.
Sorry, babe. And also I love Lalibela. They have like great curry and stuff there. There's just so many options.
So how do you go about finding these places that you have in the app? Like, do you get a lot of tips from the restaurant itself, or do you get it from people that you know, or?
Do you know what? I've hardly ever got any tips from the restaurants themselves.
That's so weird, don't you think?
Anne, actually, at Mission Taco. Because
she's going to come later.
She let me know when she was starting the Pobria place, the chippy place, which I've got a personal interest in because I'm British. But also, I think sometimes restaurants are a bit scared of coming out with vegan, to the public with their vegan options, because they're a bit scared of how vegans will receive them. So a lot of our suggestions come from people who just tip us off, or there's a Facebook group called Vegan Matapubian. And also some weekends I just spend the whole weekend walking around the city, looking at menus sometimes I say, okay, this weekend we're going to do Frognet, and me and my boyfriend or me and my friend just literally spend the whole weekend scouring the area and seeing what's on the menus.
Wow.
Yeah.
All right. Thank you so much for being with us today. You're going to stick around a little bit. And later on, we're going to be talking with Anne, who has 3 restaurants in Oslo. Mm. And all of them have vegan options. Thank you, Sally.
No problem.
Jeg synes vi skal spise mer vegetarmat fordi at dyr snille.
Du hører på Konger og Gress med Heidi Rønneid og Thomas Olsen.
I tillegg til at det har kommet mange nye vegetar- og veganrestauranter i Oslo, så er det også mange restauranter som velger å ha veganske menyer eller veganske ting på menyen. Og en av de Anne Lee. Hi Anne, welcome.
Hi.
So you have 3 restaurants, right, that you opened?
Yeah. Last year. It's been crazy.
Absolutely.
Yeah.
How do you even have time to be here today?
I had to be here today. I love what you guys do, and I thought it was really important to talk with you guys. So, yeah.
Thank you. So tell us about, can you tell us about the 3 restaurants? What are their names and where are they located?
The first one was Mission Taco. So that's my love of Mexican food, and I think there's tons of vegan vegetarian options, because with Mexican food it's a corn based diet, a lot of the food, and chilies are very important, which I love spicy food, so we've tried to like beans as well, so a lot of our dishes that are vegan are bean, corn, and chili based.
Sounds perfect.
I'm so hungry just talking about it. I have to go.
Why would you do a podcast like this while you're hungry, man?
Why?
You know we're gonna talk about food.
Yeah. That's great. And Pobria, that's something that I just heard about. I didn't even know. That's actually something I saw on the Vegan Norway Facebook page.
Yeah, because we're so excited about it.
When I was vegetarian for about 10 years, I lived in the UK, and I think chips was a staple for me. Mm. And I still love chips, and curries are vegan as well. So that was something I really missed living in Norway, and you have good potatoes. So I've been like a potato nerd the last 2 weeks, like testing potatoes, like with this lab coat and trying to fry them.
With at the right.
Yeah, I have a lab coat actually.
That's amazing.
And testing them at different temperatures, different types of Norwegian potato, which are better at different, different fries. So, I think we're getting there, and I'm actually pretty happy now. We have really now proper chips that are crispy on the outside and soft on the inside. And we have a couple options of vegan sides, like the curries. We also have a vegan BLT. We make a smoked tofu with mushrooms. So that's kind of like the B in the BLT. And we also have vegan breakfast, which actually, since we've opened, a lot of people have been eating the vegan breakfast, which I'm really happy about.
So. Yeah.
And the third place, I didn't even know that actually until today, that you had a third place that also had vegan options.
Yeah, Way Down South is a traditional barbecue place. And of course, barbecue is not very vegan friendly. It's very meat based. But with that said, when we opened, I pushed the chefs, because I'm not the kitchen boss there. So I told the guys I really, really wanted them to have vegan, vegetarian, conscious options. And it was funny, because when we came up with the menu, we looked at it and realized almost half, I would say 40% of the menu we realized was vegan. A lot of the sides, from the sweet potato to the beetroot salads, to a lot of the, yeah. And I think they're delicious. They have, you use a lot of different nuts, golden raisins, really interesting ingredients there that they didn't even realize, like, oh man, we made it all vegan. So some of them have dropped off because they weren't ordered as much. But I think, again, if we promote it more, maybe they can come back. We're also, I've been talking with Sally of different things that we can use smoked, like properly smoked, like seitan or tofu, yeah. That we've tried smoking some other vegetables, like aubergine and whatnot. It didn't come out as much as I wanted to, but I'm definitely very conscious of that.
So you're not vegan yourself, right?
No, I'm not.
So why was it important for you to have vegan options at your restaurants?
Well, again, I've been very involved with the vegan vegetarian community and scene for a very, very long time. Again, I was vegetarian for 10 years, maybe more. When I moved from Japan to the States in 1999, I was very shocked by the food culture. And most of my friends that I made in the music scene were vegetarian and vegan. So I think it's been a very important personal lifestyle for me. Of course, today I'm not vegan, but I do try to support, and I think it's very important to make awareness about what you eat and about the community in general.
Also, it's a good business idea to be inclusive of all diets. Like if you have a restaurant which only has meat options and there's a group of people going to eat there and one of them is vegan or vegetarian, then the reality is that the whole group can't eat there because you've not only turned away the vegan, but you've turned away all the meat eaters in the group as well.
Yeah.
So if you have a restaurant that has options for everyone, then you're never going to have people turning away.
Yeah, and
unless you sell horrible food.
I guess also, I mean, it's just there's a lot of things people don't have. They have a conception about what it is. And I feel when I was eating a plant-based diet, it was really empowering because instead of like in the chef world, you think you're limiting yourself. But in fact, I learned more about food than I ever did eating a plant-based diet than if I would be eating meat, because I went to discover different things that I didn't know about or different types of vegetables and just kind of the nuances of how amazing vegetables are.
Yeah, man, yeah. I'm learning stuff all the time. Like even now, I've been vegan for like 4 years. And I'm always finding out weird new stuff to use and how to make things. Ever since I became vegan, I learned so much. And I think a lot of people say that about creative stuff as well. So if you are going to design something and you have an open brief, then the reality is that you're not as creative as if you have some kind of restrictions around it.
Yep.
So if you have restrictions around something, then it makes you be more creative anyway. So, I think that being vegan or working with like finding vegan recipes or making them up allows for so much more creativity in the food.
Yep.
I just wanted to say thank you, Anne, and thank you again to you, Sally, for coming today.
Thank you.
And we hope lots and lots of people will go to your restaurants and eat your vegan options. We will definitely go and check out all the things you have.
I'm going to go and OD on chips this weekend.
Okay, good. Yeah. And we hope people will download your app, Sally, and that it will just be bigger and better every year. And we're really looking forward to that. Thank you so much.
Thank you.
Vegetarmat!
Nå går det mot veis ende for denne podcasten for i dag, men aller først så skal vi jo utfordre hverandre og deg som hører på til å gjøre noe før neste uke.
Og ukens utfordring, det at man skal spise på en restaurant som man ikke har vært på før. Og da for oss som bor i Oslo, så har vi jo da den Vegan Norway-appen å bruke. Og da kan man sjekke ut en av de 200 stedene som i den appen, og dra på et helt nytt sted og prøve noe helt nytt. Og for dere som bor i resten av landet, så håper vi at dere finner noen restauranter som kanskje har noe vegansk. Kanskje dere kan prøve å ringe litt rundt, sjekke litt rundt på forskjellige menyer og sånt på nett. Kanskje dere finner et sted som dere ikke har vært på før, og som kan lage noe vegansk til dere, som deilig og godt, og at dere blir fornøyd med det.
jeg liker den utfordringen skikkelig godt, og det litt sånn, det blir en sånn positiv utfordring å oppdage nye steder. Jeg elsker å oppdage ny mat.
Så utfordre deg selv, dra ut og prøv et nytt sted.
Og send oss bilder på Facebook-siden vår Kongler og Gress. Legg ut bilder der av hvor du var og hva du har spist. Vi vil veldig gjerne se det.
Da sier vi tusen, tusen takk for at dere har hørt på oss I dag. Og vi høres jo igjen om en uke.
Ha det bra!
Ha det!
Produsert av Rubicon Radio.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.